Jemute walanyo mulugendo luno tutambula amulimu ensozi ebiko nemisetwe kalo bisanga walinga kale magombe bwebaweka mu kkubo lyo zesitidde nina anwanira atambuza mu luno lugendo olwanye nnyo mukama weebale ompanguza byonna ebyanyiga kanyime nnyo babulire bonna amaanyi go ge gawanguza byonna olwanye nnyo mukama weebale ompanguza byonna ebyanyiga kanyime nnyo babulire bonna tyamanyi goge gawanguza byonna ngero lugendo lonna abatambuze nga we mulumanyi mubamu ebisomoza n'obubenjo lusobusanga waliwo lusinze wentuuka nenseerera mu lugendo tanganya kugwa ampanirira omukwano gwa ndagaza sitoma olwanye nnyo mukama weebale ompanguza byonna ebyanyiga kanyime nnyo babulire bonna tyamaanyi go ge gawanguza byonna olwanye nnyo mukama weebale ompanguza byonna ebyanyiga kanyime nnyo babulire bonna tyamaanyi go ge gawanguza byonna ono gwe nnina ssaabalwanyi janzi jenze mmanyiyo ne gye ndaga yamanyiyo kale sitidde mu luno lugendo omuyaga ne bwe gujja nze nnina nnwanira atalemwa bino ebitunyiga ye yabiwangula naawe mwekwate ojja kuwangula olwanye nnyo mukama weebale ompanguza byonna ebyanyiga kanyime nnyo babulire bonna tyamaanyi go ge gawanguza byonna olwanye nnyo mukama weebale ompanguza byonna ebyanyiga kanyime nnyo babulire bonna tyamaanyi go ge gawanguza byonna leka nnyimbe nnyo babulire bonna tyamaanyi go ge gawanguza byonna leka nnyimbe nnyo babulire bonna tyamaanyi go ge gawanguza byonna leka nnyimbe nnyo babulire bonna tyamaanyi go ge gawanguza byonna.